Lilintino and the beat.
Yeah, yeah, yeah. Yeah.
You're lent.
Yeah, yeah.
Majors.
Chaco. Baby, baby. Jagala kwa galinyo. Zaidi ya upendo. Mda kukunda nyo. Mutima kuku wakana prikita. In my heart, in my mutima. Ori umu voti ze kwenye gala. Baby, baby, baby. Jagala kwa gale nyo. Zaidi ya upendo. Mda kukunda, mda kukunda nyo.
Nimekutaka nikakupata, wendo wangu mpenzi. Kusema kweli sitakuacha, penzi lako ndalienzi. Eh, hey, hey, mami uko fiti. You really got me in my feelings. Nenda kupende yo si siri if you're willing to be with me. That's better, mata kanko busy. Just to show you how I'm feeling. Nina issues kama mbili. Ebu kwanza kama mbili. Minatoka huko biji, if you want you can come with me. Na kuzungusha po kwa siri.
You mean my life, kukukosa misioni, yeah, yeah. My bad and my mind, nipeposa nijigambe, yeah, yeah. Baby, baby, jagala kwa gale nyo. Zaidi ya upendo, mda kukunda nyo. Mutima kukuwaka na break it up. In my heart, in my mutima. All you